Hebrifoɔ nwoma, tidu baako.
Na afei gyidie ne ade a yɛn ani da soɔ ho ahotosoɔ ne nneɛma a yɛnhunu ho adansegyeɛ. Na yɛn mu na atetefoɔ no nyaa adansepa. Gyidie na yɛde te aseɛ sɛ, wiase hodoɔ wɔde Nyankopɔn asɛm na ɛsiesieɛ. Enti deɛ ani tua firi nneɛma a ɛnna adie mu na ɛbaeɛ. Gyidie na Habel de bɔɔ afɔdeɛ a ɛso kyɛne Kain deɛ maa Onyankopɔn. Ɛno so na ɔnam nyaa adanseɛ sɛ ɔtene. Efisɛ Onyankopɔn dii na ɛyɛ deɛ ho adanseɛ, na ɛno so na ɔnam wuiɛ a ɔda so kasa. Gyidie nti na wɔfaa Henok kɔɔeɛ na wanhunu owuo. Na wanhu no, ɛnam sɛ Onyankopɔn bɛfaa no kɔyintra. Nansa na wɔrebɛfa no akorɔ no, ɔnyaa adanseɛ sɛ ɔsɔ Nyankopɔn ani. Na gyidie nni mu a, obi ntumi nsɔ ani. Na ɛsɛ deɛ ɔba Nyankopɔn nkyɛn no sɛ, ɔgye di sɛ ɔwɔ hɔ. Na ɔyɛ wɔn a wɔrehwɛ n'akyiri kwan no katuafoɔ. Gyidie na deɛ wɔnyɛ nhunu ɛho nsɛm baa Noa nkyɛn no. Ɔde daa ne ho so siesie adaka maa ne fie nkwagyeɛ. Ɛno so na ɔnam buu wiasefoɔ. Na ɔyɛɛ gyidie ho tenenee ɔdidifoɔ. Gyidie na wɔfrɛ Abraham no. Ɔde tie firi kɔɔ baabi a daakye obenya hɔ sɛ agyapadeɛ. Na ɔfiri adi a na ɔnnim deɛ ɔrekorɔ. Gyidie na ɔde kɔyɛɛ ɔhɔhoɔ bɔhyɛ asase no so sɛ ananafoɔ deɛ soɔ. Na ɔne bɔhyɛ korɔ no ara adidifoɔ Isak ne Yakob tena ntomadan mu. Na ɔtwɛn kuro a ɛwɔ fapem a ne kyekyefoɔ ne yɔfoɔ ne Onyankopɔn. Gyidie na Sara nso de nyaa ahoɔden nyinsɛneɛ ɛberɛ a wakyera ne nyini mu. Efisɛ ɔbuu deɛ ɔhyɛɛ bɔ no nokwafoɔ. Enti nso na ɔbaako a wuiɛ mpo wuu nnipa a wɔdɔɔso sɛ ɔsoro nsoroma ne mpoano anwea a wɔntumi nkan. Gyidie so na yeinom nyinaa wuuiɛ a wɔn nsa anka bɔhyɛ no. Na mmom ɔhunuu akyirikyiri nko gyidiiɛ yɛɛ no atuu kaa sɛ wɔyɛ ahɔhoɔ ne amamfrafoɔ wɔ asase so. Na wɔn a wɔka saa no, wɔde kyerɛ sɛ wɔhwehwɛ kuro bi a ɛbɛyɛ wɔn ara wɔn dea. Na sɛ wɔne deɛ wɔfiri mu baeɛ no a, anka wɔwɔ adagyeɛ sɛ wɔbɛsane akorɔ. Na afei wɔhwehwɛ kuro a ɛyɛ kyɛnesoɔ a ɛne ɔsoro deɛ. Enti wɔn ho nyɛ Onyankopɔn aniwu sɛ wɔbɛfrɛ no wɔn Nyankopɔn, efisɛ wɔasiesie kuro bi ama wɔn. Gyidie nti na wɔsɔ Abraham hwɛeɛ no, ɔde Isak kɔbɔɔ afɔdeɛ. Na deɛ ɔgyee bɔhyɛ no de ne ba korɔ no kɔmaeɛ. Ɔno na wɔka kyerɛɛ no sɛ,
Isak mu na wɔbɛfrɛ w'asefoɔ.
Ɔsusuu sɛ Onyankopɔn bɛtumi anyane no afiri awufoɔ mu mpo. Ɛhɔ nso na ɔnyaa no bio akasa bɛbom. Gyidie na Isak de hyiraa Yakob ne Esau nneɛma a ɛbɛba ho. Gyidie na Yakob rebɛwuo no, ɔde hyiraa Yosef mma baanu no, na ɔmiaa ne pometire so sɔree. Gyidie na Yosef yi gyaa mu no, ɔde bɔɔ Israel mma firi a wɔrebɛfiri akɔ no din, na ɔhyɛɛ ne nnompe ho samanseɛ. Gyidie na wɔwoo Mose no, na wofo de koraa no abosome mmiɛnsa, efisɛ wɔhunuu sɛ abɔfra no ho ɔfɛ, na wɔansuro ɔhene mmara no. Gyidie nti na Mose nyiniiɛ no, wampɛ sɛ wɔfrɛ no Farao babaaba. Na oyii sɛ ɔne Nyankopɔn man bɛhunu amane mmom kyɛne sɛ ɔbɛte bɔne mu dɛ n'atiaa bi. Ɔbuu Kristo ahɔhora sɛ ahonya kɛseɛ sene Misirim ahonyadeɛ, efisɛ ɔhwɛɛ akatua no. Gyidie nti na ɔgyaa Misirim hɔ, na wansuro ɔhene abufuo, na ɔmiaa n'ani tenaa mu sɛdeɛ ɔhunu deɛ wɔnhunu no no. Gyidie na ɔde dii twam ne mogyapeten no, na makan no sɛefoɔ no anka wɔn. Gyidie na wɔde twa ɛpo kɔkɔɔ no sɛ fam a awoɔ. Ɛno na Misirifoɔ sɔ ahwɛ no, ɛmene wɔn. Gyidie nti na Yeriko afasu a wɔtwaa ho hyia a nanso no dwiriiɛ. Gyidie nti na odwamanfoɔ Rahab a ɔgyee akwansrafoɔ no asomdwoe soɔ no ansɛe amfra wɔn a wɔanyɛ anienu mu. Na ɛteɛ na menka bio. Na sɛ meyeka Gideon, Barak, Samson, Yefta, Dawid ne Samuel ne adiyifoɔ no ho asɛm a, anka adagyeɛ bɛbɔ me. wona wonam gidie sukundi ahenie hodo sunkunim di asentene nyinya boshe si ejata no dum ojatumi twane nkranta no nya ahomremu ahoden ye okunmu ahoden fo kana na fo mpesu aguye mansa kan wufu awasori e na ibinum nso wodi won gru atopre na wan pelje na won sa ka wusori a ye cheniso na foforo hunu anim guasedie ne ohwee impochre ni djemu nanso osi won abo di owan pai wo mu so won hwee din krate kunkum won wo chini nyantini mrechie mumem ehia won won hujane won o hunamane won a won seriase wo chinchini esreso ne meposo abo Daniel asase so abon mu na yenum nyina wonam gidie su nya adansepa no wonsa anka boshe no ebiso nyankopon siesie biribia ye chene so asie yen na wan kwetien anye wonpe.